mutima kungubirira kunanzi zambye bagana.
Zonga mbatu zine tulietu nyawa zinakagana. Hey, yeah, Moza ni usta in a brass of production.
Kujukiza kujye tude mube bagana. Yadde byansala nekyemanyi te byagana. I'm a baby oli, oli, oli kimuli kyange. Nze jeni yegwe, yegwe, yegwe musayi kwange. Omulungi na kulose, jeli nesanyu jenina. Ngandi mukapu bako unolukuwa weru fukirira. Mukati ake bimuringa nolusana mweru wakirira. Gene bidongo bivuga, tuzina wetu kirira. Gatuli na mupe vye bay, gatu ima no wimbobo mukwano. Chadiri denti yao kwa bade kwetara. Kuzina na kunywa anti na kwenye gajeye. Mkwano kwa mpuzi sanga simanyi wengenda. Na wenzira oda nange wengenda. Yeye nite wera vila anti wankole lo mwili. Mgonde chiwate ntumbu na makulu. Mkujukiza oje tutemu evakana. Yadde byansala nekyemanyi te byagana. I'm a baby oli, oli, oli kimuli kyange. Nze jeni yegwe, yegwe, yegwe musayi kwange. Buli kyemanyi go wakinjigiriza. Kyenina go wakindabisiza. Nalisinywa mwenge nongamba tukunywe. Ebidongo nongamba tukube. Nze nalisimanyi ntituka mpye kiyaye. Nalisimanyi nti mugeto bakuba. Nalisi kimanyi nti musite bakyunya. Nze nalimanyi njabera mukubi w'ebikonde. Gabuli wobera nkuma nga zaabu. Ye bakuyisa batya we ndabaddeyo. Kyuka muza ninkulebe. Sigwanyiriro nakabina kamawo. Kwagala tumulinda kaba musayi. Saba kyoyagala bakuwe. Kujukiza ojje tudde mu bye bagana. Yadde byansala nekyemanyi te byagana. I'm a baby oli, oli, oli kimuli kyange. Nze jeni yegwe, yegwe, yegwe musayi kwange. Remember me, yona yone yo wogenda. Yero kamu, tunabwe kuba wenza lweyo. Yadde wambula kumasu, na yeku mutima kori. Wankunza unza, sailwanza sina wingenda. Pena singida ngadalo kwaga, bobe banjo nuna. Na wala kumukwano, pima zaweza liza chijazi. Vino vyansi vyansi, nze siri kutuza wansi. Nafuna njagala mbudongo wange. Alinjiwira ume nendo kufidwa kasale. Siri kuleka kutale mkuwa nekuwa. Emba vidongo, ndivela nti woli. Imanyi, ti watoba, ii, watoba nange. Tigida, oh, tigida nange. Bali wakeyo, ye watu sinza cheyo. Mkujukiza, oje tutemu vyebakana. Yadde byansala nekyemanyi te byagana. I'm a baby oli, oli, oli kimuli kyange. Nze jeni yegwe, yegwe, yegwe musayi kwange.
Hey yo, it's your boy, Moza new star. Big up, tunabwe your boys, DPS Entertainment. Adanko, Pandibet, Outer Bass Brussels.
DJ Promotions, sign out.